Nipe Namba.
I am the Lion of Judas.
Nipe Namba.
King of Kings.
Nipe Namba.
Anipigie tubonge wala sichoki. Nitajibu bila mashariti. Tubonge wala sichoki. Nitajibu bila mashariti. Ah, yeah, bila mashariti. My calling number, 333.
Wait,
don't call me 666. Calling number, 333.
Wait,
don't call me 666.
Please,
call me. Call me. Call me.
Hey, everybody,
call me. Rain, rain, my daughter, call me. Rain, please call me. My son, he call me. Rain, please call me. Dot, 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 the young number. Dot, 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 the young number. To bonge wala si choki. Nitajibu bila mashariti. Ah, yeah, bila mashariti.
Nipe namba. Nipe namba.
Haya njoni wote, tuseme zande. Nitata usiku wa manane. Ukiniita, nitaitika. Mizigo ya nitajitwisha, machozi yako nitayafuta. Jo, tusemezane. Come on, come on, come on, tuelezane. Jo, tusemezane. Come on, come on, come on, tuelezane. Mimi ni yule niliyeshinda, kifo mauti wenye kizimba. Mapepo yote nimetia kamba. Tat, 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 ni yangu namba. Tat, 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 ni yangu namba.
Nipe namba. Nipe namba. Nipe namba. Nipe namba. Nipe namba.
Mimi ni alufa na omega tu. Mungu kwa wakubwa na wadogo tu. Nimeangusha hata vigogo tu. Njoni tusemezane kidogo tu. Aye, 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 aye.